witty, on them balule. Yamada Boga,
Woody Beach go crazy.
Exclusive from ZambiaMusicList.com.
Kama mwaibara, kote mwona renge savon 7 day mwe. Sine kublemani bati. Koma, ninakusani ya mama, ine sindine nedi. Koma, muna nifosinga, mpaka, naenda kusukuru. Kona nitaimu, ya mene nataya. Asembe nina pitiriza na vene nezo funa. Asembe vina chitika, that's why.
Ima kunda vilima, ima kunda vilimba. Ima kunda vilimba, vima nipangila kwa sexy. Ima kunda vilimba, ima kunda vilimba. Ima kunda vilimba, vima nipangila kwa sexy.
Nimazimvera monga nimeferia. That's why nimakulewa. I'm not happy.
But me,
I'm not happy. That's why in a day.
Yo, Miss Gracious name in the game, ladies and gentlemen. Talk to Bona.
Atindine silu wandeni zakapola. But even ikamba ivisi chamba chanikola. Imagine imesi ngatiba na mule za bola. Sembe na madola ya jangati sama fola. Adi yesa linadali soko choka kwa mulungu. Nitabwa bafuna chabeti zikamba chizungu. Bafuna chevose tizinkala pa mateski. Ni chache njini na feru kama testi. But you see I'm a genius ikunkari ya vilimba. That's when I feel alive po imba vene ni maimba. Sikuti nina jimba, when I dropped out of school, sikuti bina limba. I just followed my heart and said I'll risk it all. Chose passion over sadity, walked out the door. All the things I saw, I never sold my soul. I'll forever stay true to the day I fall.
Nima konda vilimba, vima nipangila kwa sensi. Nima konda vilimba, nima konda vilimba.
That's why ni makulewa. Sindi no kondwera. Sindi no kondwera. That's why in a day na mama. Nipeze kaniri kumoba. Manjele na mwaziva. Why sini nkala soba. Nima mvela monga umoyo siwanga. I'm living a lie. I'm grateful wa mama. Koma siva mene nenzo funa. Muka nifunsa inesindine doctor. No no no, nine futubora. Deire niga pishamo. Nima choma kuma fopo. Olu nina pasa sekulu. Nikuza nini mwai. That's why.
Nima konda vilimba. Nima konda vilimba. Nima konda vilimba. Vima nipangila kwa sensi.
Managers Mwaba, Mr. Makasi,
Goliath Music.